Nachukua sogodo. Nikiwa sogodo. Nikiwa mboma. Nikiwa mboma. Nikiwa galilaya. Nikiwa bulani.
Chanki supplier.
Askifani, they break. Chill out, still keep cross number chaffu. Tutu. Emwa chapote, atuchekia shio, roma somarezi, hizio. Chotoeshe maisha uke, tuoeshe maisha uke, tunaeshe maisha uke, tunaeshe maisha uke. Chotoeshe maisha uke, maisha uke, chotoeshe maisha uke. Unataka kikisio, siko juwa wa shamba nataka kikisio. Kikisayo nene wa shamba nataka kikisio, sio. Unataka kikisio, sio. Chotoeshe maisha ugodi, maisha ugodi. Chotoeshe maisha ugodi, maisha ugodi. Chotoeshe maisha ugodi, maisha ugodi. Chotoeshe maisha ugodi. Jo. Tete, mabishi ya tushore. Chamali safuti yota kama na kunya ke. Jo, atuna fagi yo kile teme chungo fake. Na kubofo siek, fosiek. Metu pake siwa shiri, na kuchinja kwe. Chucha kwe, matoea. Yana nipa shida na shore kanone kana mina kumbatia shida. Messi West kulala, kulala. Wana kula shida kama shida basketu kawaida. Kia alkaida, misi ya mwana usama nan. Koku na tuma drones bila ruba, bila ruba. Ata kama sina mia, Messi West kujutene. Kipata bide ni mia, Messi West kabibia. Mima tupa siere wite na bado nipo bonko na bonko kuna micho kuna pagia. Napagia abu. Mima chicha siere wite na bado nipo bonko na bonko kuna micho kuna pagia. Napagia sana. Napagia. 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 Tute. So kama na wasau kusema sfagiri. So kama na jisau. Mina linda sifi na doma na wakidis. Miss kanyagi mina kuja kiamsis. C1P. Tute. Nafuncha kikiao. Oshamba kibao, matoshe kibao, tutapata jema fao. Nafunja kikao, napopalasi kibao. Wachawi kibao. Maisha magumu kila mtu anafuta ntu. Nakisa mapenzi mwatu mwame kunya sumu. Na mtoto nasoma na bado na majuku. Madole sikari kukuna tuju. Misiki napata bei, wauno na shuka bei. Matupa kipita shiri, mafuta mepata bei. Nikipita dukani, visa zimepata bei. Kutanyau, waunia wajitete. Pomocha wafunchi bei, wanakona nikatani. Ile napiga show, mamtona nishanka. Wanakona nipau. Nafugusa fesia, nakokota garibo. Kibish, natipia. Natipia. Sio. Onda kipensia, nasema sola zima pesia. Mapensia natosha. Minasema sio kweri na bisha kabisa. Zashukisa ni katie, katie. Minaye, minaye. Kama kwe, kama kwe. Misitaki mapensia kideo. Tute. Atueshe maisha kideo. Atueshe maisha ukweri. Misitaki mapensia kideo. Tute. Atueshe maisha kideo. Atueshe maisha ukweri. Unataka kikisio. Siko juwa wa shamba nataka kikisio. Sato nene wa shamba nataka kikisio. Tute. Tute. Unataka kikisio. Sio. Sio.
Ndio.
Sio.
Ndio.
Chewa sio.
Ndivyo.
Ebaluti.
Sivyo.
Tute. 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 Hizio.
Skifani.
Choni. Tulu kaskifani. Karibun.
Karibun.
Bunko baka ugeibun.
Choni.
Tulu kaskifani. Johnny, tulo kaskifan. Miti kaskifan, miti kakiyan. Miti kanyuban,
tui
pesa man. Tusipoji penda si, tatu penda nan. Tusipoji yali si, tatu yali nan. Kila misoga kama fi, sata wintana.
Sata wintana.
Tute, tute. Kesho neta pega show, kikire milioni mia. Kiwacha kimeja hawa unana chuku. Kama nafani juwa sina muda kupotezia. Nikipiga show, kila mtu anachezia. Sio poa wa shampana fagi. Toma kene kwenye kasu wa shampana tuadebia. Ika makobe na jinamia. Napiga jila sit down, ashusha na bia. Kwish my show buddy. Kwish my show goody. Wani weke tunaferi, sampo na nani sala. Ongesa na impasi keri, lasima niseme kweri. I now forget the enough.
I now forget the
kitty cat.
When I
do not eat kitty cat. Me look in a bank and cigar and a pump and sucky boss, sucky boss, sucking young cat to kill and cat to cost, to cost your band to give us manhood. To say tampi, to jenke future, so boy come kucha, na bisha na na kucha, wakati ni kucha,
mko
chimpof kimenuka, na bichuka, kwenye kucha.
Wewe,
isio,
wewe,
tuche, tuche. Tomota wa fushi bay, wana kona nika chadi, tena piga show, mamto na nishanka, wana nipao, na fuku safizia,
fuku tagaribu,
kibish,
na tebea,
unataka kiki sio,
wesike,
unataka kiki sio. Baba ye, kabe show, njo tuishi maisha ukuri,
tuishi maisha ukuri,
tuishi maisha ukuri.
Jo,
Johnny, 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 tuwe kiski fan, Johnny, 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 Johnny. Push, push, push. Soldier, Captain, Sayoni, Doctor, you saw South Africa. Push, push, push. Official music, 45 record. Official music, 45 record. 45, one love.